nimetamani kuwa nawe mchumba, ila imegeuka noma. Siku nyingi nimetamani kuweka ndani ya nyumba, ila wengi ukasema. Siku nyingi nimetamani kuwa nawe mchumba, ila imegeuka noma. Siku nyingi nimetamani kuweka ndani ya nyumba, ila wengi ukasema. Hata utake feel, hata utake chill vile ai mwenzako na umia. Hata utake ling, hata utake chill na mi ai mwenzako na lia. Chaguo la moyo, nini unasubiri? Nikabidhi penzi, sioni cha kufikiri. Ufungua moyo, nomba ufiche siri. Usiwape nafasi, wasijanza tabiri. Hey, natamani hata niajiriwe kwenu. Dadi yako na mam, wanite mwenzenu. Ujumisha kutika ma dish kwa menu, ah, dish kwa menu, ah, dish kwa menu, ah.
Nipe moyo baby, nikupe moyo, nikupene uwe mke wangu. Nipe moyo baby, nikupe moyo, unipene niwe mume wako. Nipe moyo baby, nikupe moyo, nikupene uwe mke wangu. Nipe moyo baby, nikupe moyo, unipene niwe mume wako. Ah,
okay. Nipe moyo baby, line akumiss. Nipe moyo baby, line kukiss. Moyo baby line ita cheese. Na kutamani yani paka mwili na freeze. Okay, ni wewe tu peke yako na die. Ake nani kamu ni poza ni fry. Nikiwa na wewe mina feel kujidai. Nikikukosa young life young way no high.
Nipe moyo baby nikupe moyo, nikupene uwe mke wangu. Nipe moyo baby nikupe moyo, unipene niwe mume wako. Nipe moyo baby nikupe moyo, nikupene uwe mke wangu. Nipe moyo baby nikupe moyo, unipene niwe mume.
Imagine baby wendo wanawaza mbele ya watu tena natangaza. Come baby wendo mwangaza, niko ndani ya giza na sauti naipaza. Nikiwa na wewe they say bonge la coast. Wengine wanasema eti wewe ni ghost. Hakunanga pressure cause you are the most. Umeshani jana moyoni umerest.
Nipe moyo baby nikupe moyo, nikupene uwe mke wangu. Nipe moyo baby nikupe moyo, unipene niwe mume wako. Nipe moyo baby nikupe moyo, nikupene uwe mke wangu. Nipe moyo baby nikupe moyo, unipene niwe mume wako. Mapenzi matamu, hello nipa nafahamu. Nipe moyo wako mami nitaubeba. Wengine sitaki walinikereketa. Nipe moyo wako mami nitaubeba. Wengine sitaki walinikereketa.
Producer, Alphan Records, yeah.